Empire.
Yo, Jack Karanda. It's busy time, bro. Young Nake. Okay. Mayang uwa wengi yule yang na Johnny Nake. Yulo chana besti mpaka mademu wa dato sinisho. Uko broke nataka upay some attention. Kila kitu wape nofanyika for a reason. Wana nita best trapper and it's just for a season. Nina pesi ya pole pole weze fikia mamoshu. Kwa e-rap nimearibika na studio ndio my garage. Chamatiange ngile kati, still I'm na leaked. Ni wape mistari zangwa mwezi turn to my name. Sagodi ya kisha panga mwezi stand on my fame. Hatari kwa mistari, best player, dania game. Nimewafika kwenye ko, so anapilwa nitafike. Mungu, baba ni bless, kwa isa na atu nifike. Disa inachora rhyme, wana nita rhyme penta. Wana nkopi na kupesti, au marap waiters. I'm the real young, so mpunguze kujichocha. Ndania beat, disa ina rock, wana nita rap teacher. Na nyima young fake, si mnanchomea picha. Nasikia mnataka bato, mjibebe nyinyi wote.
Bebe town nakilisha. To Mombasa, Tukana, best rapper. Mina Teta, so I'm the real young. I'm the only young. I'm the one and only. Munguza Chocha, Nodwa Town, Nakilisha. To Mombasa, Tukana, best rapper. Mina Teta, so I'm the real young. I'm the only young. I'm the one and only. Munguza Chocha.
Saina trend sana media. Kagi Deri man. Wananita Mr. Busy. Mr. Busy man. Fake rapper, YC. Mwambie yeah, bado mtoto. Ali catch fire, ali skia na washa moto. I'm not of his caliber, najwa wezi shikanisha. Brother rudi shule, ama kamta kufundisha. Mziki yangu bone move, naeza fanya kila style. Nasifiwa mpaka kwa, why lie? Wasanua mekata kilo, kuna ugonjwa moja noma. Hizi virusi vya hip hop, naitambaza nchi nzima. Wakisikia na washa moto, wanaogopa kunizima. Mlipele kwa mpaka pachoma, panga mkachome picha. Wengi hamna kipaji, mnachojua ni kujichocha. Brother punguza chocha, haujasikia na shika chata. Mkikushinda rap, next thing takuchapa. Usianze kujiona babi, acha mfazo wakupe sifa. Ama ukajita simba kaba nila na tifa. I'm the real young, I'm the real young. So punguza kujichocha.
Bebe town nakilisha. To Mombasa, Tukana, best rapper. Mina Tesa, so I'm the real young. I'm the only young. I'm the one and only. Munguza Chocha, Nodwa Town, nakilisha. To Mombasa, Tukana, best rapper. Mina Tesa, so I'm the real young. I'm the only young. I'm the one and only. Munguza Chocha.
Wasani amfiki mbali kisa mana kujisifu. Najona njini chumpa kama fans unakashifu. Najona umefika mpaka mnasaha ujana. Alafu amko real, wengi mmekopi sana. Wengine hamjelewi, yomana kuwa mnabana. Sijui ni wataji, tazusha tena. I'm the real young, punguza chocha. It's Nation Empire. K-Jack, you know keep it real bro. El Mazu Productions.